Ehen, izogu na ihe me mmanu. Aroki igbo kachanu. Igbo igbo ni nekwezu onu o. Umakpu iyu nenu na mu o. Oku adu oku osiri me. Asina ona eme obere onye yiri ezigbo akwa puta ogbo. Oke ajiji na ntamu echie ndi asiri ahu. Arita gwere m okwu anu na ngwara mbosi wurugbo. Wezi na esi obuna choro ibiogo nogo nri ya no nago owe anaja ohia. Maka na oku utu abu ihe ka eji amuta oke nwa. N'ihi na ngara asi na-eji oke utu amu nwa dara ụda. Ịma na nwa ọ bụla ejiri ibi mụ ya ha anaghị isi ka enyi. Ike eji hụ ụtụtụ agwa ọnụ ndebe anyị nọ. N'ihi na ọnụ ọbụla pụtara ụtụtụ amagwa onye anọ n'oriri oriri, ọ ma na ọ n'okwukwu okwukwu na-ehunụ m ndebe anyị. Mụ na nada na-ebini, o ji bụrụ ada ebini ziri mmụọ akụrụ. Ijiji si na-eji ha ekwesị na agbụrụ ha na-anwụ ọnwụ ike, wee hapụ ịdị na-atụ mkpata ọnụ ịbịa hụrụ ihu anya. Ọ mụwa be dị nje n'izu ọgụ na ihe eme. Obere nwa ere ije zụrụ azigo ajakwụ nenu nkụta na-egburu ọdụ rereghe akpanakwụ na-agba ete gara gara eburukwana m nsimiri okwu mbata ọzọ n'egwu ike eji nke ahụ a abata m onye egwu ahụ ntị dike na-asa ji okwu speshal nwata gwukwure ka ọtọ nwa mbazirie mbọmbọ izu ọgụ na ihe memụrụ m nụ gedonụ ntị kụ nụ nụrụkwuo nke a n'iri okwu ọcha na-agba ntacha mbọsị ekwuru ya bụ okwu kpatara eji adị igirigi ọsọ ọbụbọ ogbuozi aha anya n'azụ a sị m ọhụ ka o mere ihe nụ ọkụ ọjasị aka a sị gị na-egbu ị na-atọrọ ya mmeje n'ihi na mbụzụ si na agbụrụ ha so na ndị na-eji ọrụ n'ịkpa aha nzu isi tụma na akọchi emeghị nchukwa mere esi ka onye mmụọ na-enu ka nna wee na-agwa oke nkịta ha na-achụ nta achụ mgba si amara ama na ihe ọ na-achụ karịrị ihe ọ na-achụ ya bụrụ m ube ekene mbinihe ka mbata na obi kenewe ọha na eze ndị mere ka ya bụ oji ha bụ ọnụ maka na ọ na-adụ nwa ekpere ma mụta agwa na nchakasị anya ịma na ngwa ọrụ ya ezu egwu oke ya bụrụ m egwu mbata na obi ọnụ ọha nwa ka mma n'ezi ihe ụmụ cheka okwe ọnụ imo local government area of Imo State ka nkenebe nnukwu nna nwa ezi ebube agụ ụmụagụ ji eme ire n'ihi na ọ na-adụ ọkụ akụkọrịta na nna nwa gbagburu ụta o were ọnụ oji agwa nwa ya ka o buru egbe ya kenye m le chief charles okwuchukwu ọnụ ọha ọkụ mkpụrụ ọma one of ezi ihe okwu one of ụmụ cheka okwe former budget controller nigeria airways authority dallas based united states of america ọkwa ọja si ngị ghara ya maka na ya amarịchagwa aka kwuru ya nwa mgbara n'ọbụ tụma ya bụ okwuduga n'ihi na ọnwụ mbasa tara kiri ka ọ na-akpa akpịrị nkụ kee maka maazị na chief nwoke ọma iji eje mba ọkpata ozu aha ndị igbo niile chief ike okwu okwu a omeka nna ya nke mbụ ọ dị ike achọghị ụka n'ezi ihe ihe abata na ụmụ cheka okwe chief executive officer trinity international investments incorporated nigeria and usa ọnwa oyoko ọnwa etiti ụbọchị ọnwa na-eti na abalị etu n'ugori ọ dị ike achọghị ụka ị na-enye obodo ihe arịta m na ọ na-eme nkụta arụrụ ọnari chansị kwatukwuo igbo giri aja emeri eke onye nkụta riri nsị ya ahụọ ya kene m oke nzu obi ekezie okwu a obi na-eche ndụ ndị ezi ihe agụdị egwu eme ire na ụmụ cheka okwe obi a dada nke mbụ na ọkigwe obi na-eche ndụ ụmụ okorobịa agụji mgbada arụ eze arụsị ego ndị igbo na dallas texas chief executive officer osoko automobile sales incorporated usa obi a dada holdings nigeria aka na-ere ụgbọ anadị mma obi and ike international consulting general officer commanding obi a dada nwoke siri ike the one man riot squad arụsị ji ahụ ọ na-eme ọgụ ehe ọha na eze ndị egwu m na-adụ mma a sị m onye ọ dụtọrọ elu ntị n'ala n'olugbo ka ndị atọgobe ngwugwu ederike mrụpụta n'aha a maka na agwa sị na ọnwụ oke mmakpa na kpatara okpuru ahụ ya ji chaba ọcha tụma na ọkachi siri ka onye kwadonu ụnụ bụ ndị akata eji eje na ya nwe onye ike atụ ugwo na ebubu ka anyị ji ama onye bụ onye anọ n'ọma nke oji ewepụtara anya n'otu n'otu ka anyị mkpụrụ ya nwe mgbe iwe na agakarị dị otu obenye n'ihi na onwe uru ọzọ ahịrịta ọchịchị ịgbarụ n'abalị karịkwa sị ịgba ọta araha ụra a sị ihe kwuru ihe kwudo onye ndebe anyị eburu m egwu agbagote na detroit michigan na nke ndị onye ọma na-eri ọhụụ dị egbe chief nesi na ọkara eke onye ọma eji eji ọgụ nke mbụ na-arọ ndị izu ọgụ ibe ji mba na ide atọ nọta saut ọgọdọ mkpuchi ọtụ ụmụ afrịka aka fụrụ na mba n'ụlọ ya na mba nwa obidi ugwu ọcha onye ọma na-atụ mba ndị igbo na detroit michigan a na-ekwu okwu a na-eme eme ọkwa ọja asị ndị ube nata okwu ahụ maka na ozu nke agwa obi ga-amagbo na agbata obi nke ya na ijiji na nkụta adịrịrị eji ọprins dịka ọchịkata dị ike dp ike ndị awụ izu ọgụ isi obi onyinye ọma chinyere ọha nwa onye eze nwanne onye eze onye mkpomkpo ogbu ehi otu nwanyịnya ogbu na kwantiti ọbasa mma ọbasa njọ ọma ndị awa dike nyere obodo n'ihi direktọ evi pak nigeria limited chairman dc victor's international limited omere ọha gburugburu anyị ekene anụ bottom number and cap one. Young bottom of work, young man in trouble. Director, Shaplatin Chemical and Allied Production Limited. FDL for that control, Ada. Every president, I don't need to come to first, Ada. Of course, man. I didn't do it to a level. You get to it. Where's the master, huh? Or to build this up in the end, Mobani to a project. What company for the middle to double a barrel? Director, I climb international limited, but that was. I can't imagine that I'm going to go to the end. I'm going to go to the end. No, we have been at them, Bananda Mazi Baja. One and a woman in your name, and they can never use in Taja. Israel Hajj, Lord Osimati Sokete, Papa Nuku, Papa Tokyo Guru, a party is up in the image of me. I do not jump and leave. Ojuba Motemago, Director, Osimati Group of Industries, Omakuru Mobu, and the Jokate, and Maluki Nakuna Jesu. Muno Jack in the Yaraku, a better than my way, as to the Maria. Awago, Sawaj International, Ogoyima Werugu, Tiwaja Park, Kembono, Nabateke, Director, the Lion Ventures, Nigeria Limited, Aba, Mawerugu, Tiwaja, Nabi, Nabudu, Unume Keneu. Wajiki Jabaraka, Makari Yamani, Yoja, and Hazo, Tlaya.
Thank you. Si no, 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 I'm gonna go, 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 I' I'm gonna make you mine.